Bukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Papa Francisco yasoje uruzinduko rw'iminsi itatu yagiraga mu gihugu cya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Yahavuye yerekeza muri Sudani y'Epfo aho azamara iminsi ibiri. Muri Kongo, Papa Francisco yabonanye n'abantu b'ingeri nyinshi barimo abanyapolitike, abadiplomate, abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta, abakorewe ihohoterwa bitewe n'intambara z'urudaca muri icyo gihugu, impunzi n'abakuwe mu byabo, urubyiruko ndetse n'abihaye Imana. Inyigisho ze zari zifite insanganyamatsiko ishingiye ku bumwe n'amahoro. Kuri uyu wa gatatu, umushumba wa Kiliziya Gatolika yatuye igitambo cya misa ku kibuga mpuzamahanga cya Ndolo kiri Kinshasa, umurwa mukuru wa Kongo. Misa yitabiriwe n'abaturage bagera kuri miliyoni. Mu nyigisho ye yasabye abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kudatwarwa n'ibibatandukanya kubera ibikomere igihugu cyatewe, ndetse abasaba kubabarirana. Mu bitabiriye icyo gitambo cya misa harimo n'abayobozi ba kiliziya zitandukanye zo mu karere, barimo n'u Rwanda Kardinali Antoine Kambanda wagiye i Kinshasa kwakira Papa. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Kardinali Kambanda arasobanura icyo ubutumwa bwa Papa bw'ubumwe n'amahoro bivuze ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari.
Yaje byishimo bikomeye, ubundi urugendo rwa nyir'ubutungane Papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe gukomeza abavandimwe mu kwemera, kuko Yesu Kristo yabwiye Petero, ndagusabira nawe ugende ukomeze abavandimwe mu kwemera. Nyir'ubutungane Papa bari umusimbura wa Petero yaje gusura za kiliziya mu gihugu, gusura kiliziya mu gihugu no mu karere ku mugabane, aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera. Ni muri urwo rwego rero natwe abepiskopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira, cyane cyane ko Kongo gice cy'umugabane w'Afurika nka kiliziya kigizwe n'ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda, Burundi na Kongo bita ASEAC, Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale. Hari byinshi dukorana mu yogeza butumwa. Kuba rero yasuye Kongo natwe twagombaga kuza na bayepiskopi y'u Burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira.
None se nyakubahwa Kardinali, mu nyigisho umushumba wa Kiliziya Katolika yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri, ubumwe n'amahoro. Ayo magambo tuyumve dute muhereye ku bibera mu karere yaje gusura?
munyigisho ye hari ingingo eshatu yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uruzinduko. Icya mbere ni ukubabarira nk'igihugu cyabayemo kandi kirimo intambara, amakimbirane, ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi. Kubabarira ni ngombwa kugira ngo abantu bashobore kongera kubana. Icya kabiri ni ukubaka umuryango. Kubaho ni ukubana, kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine n'Imana. Ni umubyeyi ushaka ko tuba abavandimwe, abana be abavandimwe bagize umuryango, akabona kudukiza umuntu Imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango. Icya gatatu rero ni ubutumwa, kwamamaza inkuru nziza, ijambo ry'Imana rigizwe n'uko Imana idukunda nk'abana bayo, yuko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavandimwe. Ibi rero bikadufasha kubana mu mahoro.
None se nyakubahwa Kardinali, izo nyigisho z'umushumba wa Kiliziya Katolika yakoreye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u Rwanda n'abu Burundi? Izo nyigisho zirabareba?
Ni inyigisho tureba ko yaje ari intumwa y'amahoro, kandi amahoro arenga imbibi za Kongo. Amahoro ya Kongo natwe ni amahoro yacu, amahoro y'i Burundi n'u Rwanda, cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agirana isano cyangwa se yinjirana muri ibi bihugu byacu. Ku buryo rero nk'iyi ngingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu Rwanda yaduhaye urumuri dukomeza ikanashimangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri iyi ngingo yo kubabarira, ni byo byatumye ubungubu u Rwanda rudaheranwa n'ingaruka za Jenoside, umuryango w'Abanyarwanda ukagenda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe n'uku gushobora kubabarira no gusaba imbabazi. Kuburyo rero ni ingingo ikomeye ndetse natwe dukomeza, kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzatwizihiza imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Aho ngaho rero mu rugendo rw'ukongera gushimangira imbabazi, kubabarira no gusaba imbabazi ari byo bigize ubwiyunge n'amahoro, bitwubaka nk'umuryango w'Abanyarwanda kandi nka Kiliziya nk'Abakristu ukaba ari umusatsi wacu.
Antoine Cardinal Kambanda, ndabashimye cyane ku bw'aka kanyamuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Uwo yari Kardinali Antoine Kambanda, umuyobozi wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda, umwe mu bagiye kwakira Papa Francisco Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro muri Sanga cyanone turibanda ku butumwa bwa Papa yageneye Abanyekongo n'Abakristu muri rusange. Twatumiye bamwe mu babonanye na Papa amaso ku yandi, barimo Padri Juvenal Ndimubanzi wo muri diocese ya Goma. Uyu ni mpadri mukuru wa paruwasi ya Matanda. Padri Juvenal, ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane Padri. Turi kumwe kandi na Madame Malipo Angelique, ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi ya Mulongwe aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nawe yabonanye na Papa Francisco amaso ku yandi, ndetse Papa amugenera n'impano. Madame Malipo Angelique, ndabizi ko ufite umwanya muto cyane, ariko mbere na mbere nagira ngo ngwe ikaze ku kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika. Madame Angelique, uranyuva? Madame Angelique, uranyuva? Nari mvuze ngo ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ego.
Ego, ndabizi ko ufite akanya gato cyane Padiri Juvenal anyihanganire nguwe iminota 5 gusa hanyuma tuganire hanyuma nze kugaruka kuri Padiri Juvenal tuza kumarana umwanya muri iki kiganiro muri sanga Madame Angelique kwakirwa na Papa Francisco ikinshasa wowe nk'impunzi yabakiriye muri kumwe nabandi bakuwe mu byabo wabyakiriye ute
nabyakiriye neza naragiye kubona nk'impunzi kuri na Congo kugenda kumwakira Pape Clementara narabyakiriye neza
hanyuma ninde waguhisemo kugira ngo ube mu bantu bajya kwakira papa ubutumwa wamujyaniye bwari ubutumwa ki
bo jewe nagiye kubw'impunzi nyene abatwakiri muri Congo kenere niyo yashikanye harira ububasha tuwanje
ibyo aribyo byose wagiye uhagarariye izindi mpunzi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutumwa wajyaniye papa ni butumwa ki Madame Angelique
ubutumwa natwaye papa barandise isete amamaze kwandikiye isete ndayishyira ahantu mama kubiye kubonana na papa narayimuhaye maze yikado y'iwanjye ndamuhaye nawe nyene arama nanjye kado y'iwanjye y'icyakune ubwo nuko
hanyuma kuba wari mu cyumba kimwe na papa ndetse akagufata ku gahanga akagusengera byari bivuze iki kuri wowe
rema byagende yendeza kubera naramukuze mu maboko aramesagira arasengera kweri numva naryohewe cyane n'impunzi kandi nibwo bwari bwa mbere kuva mvuka rema naryohewe cyane
si kenshi abantu bagira amahirwe nk'ayo ariko kuba uri mu cyumba kimwe abandi mwari kumwe n'ibantu ki Madame Angelique
yego nakubwiye ko twari indwi abarefuge batanu n'abadeplase babiri nawe nyine uko ndiko ndabikubwira nabonye niko byagenze twese badufashije nyine nabo nyene baracyohewe guhera nabo nyene urabona ko remato imana irafasha umuntu kubera ari ikoto nayisikira bagenda kubonana na papa
hanyuma
yarabeshyakire ndashikayo kurema n'abandi nyene nuko byarabagendeye neza
hanyuma ego Angelique wagiyeyo uhagarariye izindi mpunzi izo mpunzi ziri muri icyo gihugu zihura n'ibibazo byinshi cyane papa mu butumwa bwe bwari ubutumwa bw'amahoro bwari ubutumwa bwo kubabarira bwari ubutumwa bw'imbabazi umaze kumva ubwo butumwa bwa papa ubona buhwanye n'ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo wifuzaga kumva kuri papa ese ubona bizafasha ubwo butumwa buzafasha gukemura bimwe mu bibazo mwebwe nk'impunzi muhura nabyo
yego yego bizafasha kubera bihwanye n'ibyo twamuhawe nawe nyine hari kimwe wavuga ko bihwanye n'ubutumwa numvise kurema kubera nyine bari ubutumwa bwo kuvuga turindire amahoro kandi tukundane ndibaza imana izabafasha kugenda neza hepfo
Angelique Malipo impunzi y'umurundi uri mu nkambi ya Mulongwe mu gihugu cya Congo ndagushimiye cyane kubw'aka kanya gatoya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire reka tukureke ukomeze n'imirimo yawe
Ego murakoze murakoze cyane nani imana yarakije mu bandana n'uyu murimo wacu.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nari nabibabwiye muri iki kiganiro twari twifuje kuba turi kumwe na Madame Maripo Angelique ariko kubera umwanya muto ntago tuza gukomezanya ahubwo turakomezanya na Padiri Juvenal Ndimubanzi ni padiri wo muri Diocese ya Goma akaba padiri mukuru wa paruwasi ya Matanda nawe yagize amahirwe yo kubonana na papa amaso kuyandi ubwo papa yakiraga abihaye imana bose bo muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Padiri Juvenal nkuko narimbajije Madame Angelique nawe kuba uri mu cyumba kimwe n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku giti cyawe wabyakiriye ute?
Yewe ku giti cyanjye ndagize amahirwe yo kubona kuri papa kubera ni nakushyira mu misaturi hamwe kukonselebra ni amahirwe yo twagize ni ibintu bitaboneka bitabaho ubukanya kose nkuntana n'umuzika hari umuntu wese ugira amahirwe yo kuja nyine muri Vatika hanyuma kugira ngo asine imisango na papa. Ubwo ndagize ibyishimo n'ibyishimo mfite mu buzima bwanjye bwose ndashimira Imana kubera ndagize ku mahirwe.
Urashimira Imana nk'iby'ingenzi uzibukira cyane kuri uru ruzinduko rwa papa Francisco Padiri Juvenal ni nk'ibiki cyane?
Bo nyigisho nyine za papa ariko tubwira yuko kutwibutsa ko tusabye twese kubabarirana kuba abantu bo kubaka amahoro kubera n'ubundi iminsi yo turimo hari abantu bagira yuko kutababarirana kubabarirana bitashoboka ariko nyine inyigisho ya papa kutwibutsa yuko amahoro tugomba kuyabona yuko aturutse kubabarirana kubaka imiryango yacu no kuba intumwa z'amahoro ibyo bintu tuzabishikana mu buzima bwacu.
Hanyuma Padiri Juvenal Papa Francisco aje muri Congo mu gihe icyo gihugu kirimo kunyura mu bigeragezo byinshi by'intambara intambara z'urudaca abantu kuva mu byabo abantu bicwa bazira intambara n'ibindi usanga uruzinduko rwe ruje mu gihe mwarimu rukeneye cyane cyane mu gihe igihugu kirimo kigerageza kuva mu mvururu n'ibibazo kimazemo iminsi.
Ingu twakeneye nyine uruzinduko mukuru ka papa bidata wa twese kubera nyine aje kutuhumuriza mu bihe bye turimo abantu bamaze gucika intege noneho papa yaje kutubwira ngo nimuhumure mu kutubwira muhumure mu bigira amahoro ya nyagasani naho byarebeka yuko kutuza amahanga atari kutera ku kibazo cyane 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 cyangwa byihutirwa ariko yaje kutwereka yuko ari nyuma yacu nko turi mu mutima bwe ko turi mu buzima bwe noneho rero n'ibyishimo bya biri ngombwa yuko aje kutusura aje kutuhumuriza aje kwereka yuko yarikiye umunsi umwe tuzagira amahoro intambara zizashira.
Padiri Juvenal nagira ngo ngusabe ugume kuri telefoni iki kiganiro ni muri isanga kenshi duha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo bagire icyo babaza abatumirwa tuba dufite muri studio. Nagira ngo mpere kuri Kwizera uri kuri telefoni. Kwizera wiriwe neza?
Muraho muraho.
Yego, uri hehe?
Ndi majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi murenge wa Buyoga.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ku ruzinduko rwa papa n'ubutumwa yagejeje ku bakristo ndetse n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari?
Uruzinduko rwa papa muri Congo ni ikintu cyiza cyane kuko yaje avuga ubutumwa bwiza ariko wakwibaza uti ese bwasigiye irihe somo ye somo abanyekongo cyangwa se n'abanyafrika muri rusange bungukiye muri mu butumwa bw'uruzinduko rwa papa? Ukibaza ukavuga ati se ni iyihe mekanizimu ishobora gushyirwaho kugira ngo habeho ko amahoro aramba nk'uko yaje avuga mu butumwa bwe ko amahoro n'umutekano bigomba gushyirwa imbere. Ese ni izihe mekanizm zashyirwaho? Tubona ko amadini rimwe na rimwe usanga ariyo usanga aba nk'isoko y'amakimbirane, kuko usanga nkanjye wenda ndi umusilamu, usanga hari imitwe myinshi, usanga ngo ngifite ngahihuriye ngo n'imyemerere ya kisilamu, ugasanga hari abandi bazana ibintu by'amacakubiri bishingiye wenda ku bintu by'amadini. Ese ni izihe mekanizime zashyirwaho kugira ngo habeho ubwuzuzanye hagati y'amadini runaka? Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, hano mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga.
Urakoze cyane Kwizera. Padri Yuvenali, kuri icyo kibazo cya Kwizera uvuga ati ese ni somo ki abanyekongo cyangwa se abihayimana muri Kongo bakuye mu butumwa bwa Papa? Ese kugira ngo ubwo butumwa bwa Papa bushyirwe mu bikorwa, mwebwe uruhare rwanyu nka Kiliziya ni ruhare ki?
Abantu benshi nyine bagomba kubishyira mu bikorwa byabo nka Kiliziya, n'ubundi tugakomeza kwigisha inyigisho ya Kiliziya tugakurikiza amabwiriza ya Papa kuko abitusaba igihe cyose. Mu Kiliziya tugomba kwigisha abantu yuko ukeneye amahoro agomba gutanga amahoro, noneho twese tukabaho neza, intambara zikashira kandi tukababarirana. Ukeneye amahoro agomba kuba umuntu wa mbere wo kubabarira kandi ukakirana imbabazi, ukaba umuntu wo gutanga imbabazi nawe ukaba ukakira n'imbabazi zituruka kundi. Urwo rwego tuzabona amahoro yo kuramba kandi tuzabaho neza.
Padri, umuntu arebye imibare aho ngaho muri Kongo, kimwe cya kabiri cy'abaturage ba Kongo hafi miliyoni 40 n'abayoboke b'idini rya Gatulika, bivuze ko mufite uruhare runini cyane mubishatse ko mwahindura ibintu ahanini munyuze mu ivugabutumwa ryanyu kugira ngo abaturage babumvire ibyo bibazo bibe byakemuka. Hari ibyo murimo gukora, n'iki mukora kugira ngo ubwo butumwa bukengere abayoboke banyu hanyuma n'ibyo bibazo bibe byabonerwa umuti cyane cyane binyuze mu nyigisho mubaha?
Bo, kimwe mu bikorwa byo tukora byo Kiliziya ikora byo mu rwego rwa diyoseze ya Goma, tukora kampanye d'evangelizasiyo. Muri kampanye d'evangelizasiyo nyine abantu babona amahugurwa bakigishwa neza yuko ntitugomba kubaho tukamenya ngo twese tuturuka ku Mana, buri munsi wese ni ikiremwamuntu, yuko amaco ya kubiri atagombwa kuturuka ku bantu b'Imana, ndetse nyine tukubaka neza tukasabana kandi imizi neza yuko nyine Kongo ifite ubwoko bwinshi burenze 450. Nakutwereka yuko ahubwo agoma ubwo bwoko bwinshi aho bugomba gutuma abantu batana, ahubwo bugomba kubakira kugira ngo noneho babe bamwe bakumvikana bakamenya yuko twese tuturuka ku Mana, ni Imana yabishatse, ariko yuko tutagomba kujyana, tutagomba gushyigikira intambara. Kenshi naho abakristu katolika ni benshi, ariko harimo abandi bashaka inyungu, bakurikiye inyungu zabo, bakiyita ngo ni abakristu, wenda nyine ibikorwa byabo bikarebekana yuko atari abakristu nyine bafite ukwemera nyakuri. Icyo kibazo niyo mpamvu rero kampanye d'evangelizasiyo ni ukwereka abantu yuko evangeli twayakiriye ariko tugomba noneho kuyakira ubundi busha, tukaba abantu bashya, tukahinduka, tukahindura imitima, ibikorwa bibi tukabikura mu mico yacu, tukaba abantu beza. Noneho abantu rero iyo bakiriye ijambo ry'Imana bigomba kubahindura, bikabagaragara no mu buzima bwabo, bakamenya yuko twese naho twaba turi benshi tuturuka ku Mana, Imana imwe itusaba yuko tubaho neza, tukabaho tukumvikana. Haba hari ikibazo kigiyeho, abantu bakaganira bakicara, noneho yaba ari ngombwa abantu bakababarirana amahoro akaranda.
Padiri Yuvenari Ndimubanzi ni padiri wo muri diocese ya Goma, akaba padiri mukuru wa paruwasi ya Matanda. Turacyari kumwe kuri telefoni adufasha gusubiza bimwe mu bibazo by'abakunzi bijwi rya Amerika, ahanini kubijyanye n'urugendo rwa Papa Francisco yaramazemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yavuye muri icyo gihugu yerekeza muri Sudani y'Epfo aho agomba kumara iminsi ibiri. N'uruzinduko rwa gatandatu Papa Francisco akoreye ku mugabane wa Afrika kuva agizwe papa mu mwaka w'2013. Uruzinduko rw'umupapa muri Kongo rwaherukaga mu mwaka w'1985 ubwo icyo gihugu cyasurwaga na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Inosa Nduwimana wiriwe neza. Uri hehe? Aho ni mu gihugu cy'u Burundi. Yego, ikibazo cyangwa se igitekerezo ku butumwa bwa Papa Francisco yageneye abakristo n'abatuye akarere k'ibiyaga bigari ubwo yari mu ruzinduko muri Kongo.
Ni kibazo n'icyo ndetse hano ikihugu kibanye cy'Uburundi byaratumejeje kubona yari ashyitse muri Kongo akamara iminsi itatu yose. Twarabonye amafoto y'uko baganiriye na perezida wa Kongo aramubarira ingorane zihari, aramubarira y'uko bifitaniye umubano muke n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Kendiye uko twibaza no mafoto twarabonye turizera yuko yaje guhindura ikintu kiri muri Kongo. Kwemubabiriye yuko bafitanye umubano utari mwiza, ngira ubu yarashyize ubutumwa bwiza butari buke, ubu ngira yamuhaye n'impanuro y'uko icyo bihugu ngira bigiye guhuza, na cyane cyane yari yahishije akamubaza n'ibibazo by'ibibazo ndebasanga byararaganiriye n'ibindi bitari bike ku mutekano utari mwiza, ngira muri icyo gihugu kibaye ndebasengera ubu kubaganiriye neza hagiye kuboneka ikintu cyiza, ishuruka cyiza Kongo ritegeye cyiza, hagiye guhinduka ikintu kitari gito. Ndibaza nimba baraganiriye ibintu byinshi na Papa Francisco, ndibaza ko hagiye guhinduka ibintu byinshi. Nyinshi cy'u Rwanda yakivuze ko ibintu bitari bike yuko hari umutekano muke ngaho muri Kongo, tukaba twarashimye yuko kwerekeza muri icyo gihugu yuko hagiye guhinduka kuko ko yavugiye ibintu byinshi n'ibijyanye n'ubutumwa bw'amahoro ngaho muri Kongo. Icyo nicyo kiyumviye n'igitekerezo na Regisi.
Urakoze cyane Inosa Nduwimana. Padri Yuvenari, sinifuza kukujyana muri politike nyinshi ariko ufite icyo wifuza kugira icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo by'uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika uri mu gihugu cy'u Burundi, aho avuga ko mu biganiro Papa yagiranye n'umuyobozi wa Kongo harimo ko yanasabye ko ibihugu by'amahanga bihagarika guhungabanya umutekano muri Kongo, ndetse yanashinje ibihugu bikize kuba bikomeje gusahura umutungo w'icyo gihugu. Hari icyo wavuga kuri ibyo bitekerezo byabi bya Papa ndetse n'ibya Perezida Felix Tshisekedi, ahanini mu bijyanye n'inzira yo gushakira umuti ibibazo biri muri icyo gihugu?
Kuko Papa yabivuze ari kuza kwerekana yuko ibihugu bikize yuko bigomba kureka na munsi z'amahanga bagomba kureka Kongo cyangwa Afurika muri rusange, yuko atari ibyama yo kutakaza ngo nyine no n'ibibazo byo tufite mu Kongo kenshi bituruka hanze, abantu bakareba ubukungu nyine kwa Kongo yuko bavuga yuko Kongo dufite ubukungu bwinshi ariko abanyekongo ntabwo bafite n'inyungu. Ni ukuvuga rero abantu bose munsi cyaba abo bakungu ibyo bihugu bikize bimenye yuko twese turi abana b'Imana, tuturuka ku Mana,
sosiye ko tukeneye amahoro abagomba kuhagarika nyine izo ntambara bakarika izo nyungu zabo bwite ahubwo bagashaka inyungu z'abantu bose ubukungu bwa Kongo butakabateka ubushaka ngo bube ubw'abantu runaka ahubwo tubikoreshe kugira ngo abantu bose abanyekongo n'ibindi bihugu nyine bikikije kugira ngo twese bitumarira ubwo bukungu butumarira akamaro noneho tubeho neza iyo papa ari kutwifuriza nibyo ari gusaba amahanga kugira ngo noneho bareke dusahura ahubwo bakire tukiri nani ka Kongo kugira ubwo bukungu bugirire abantu bose inyungu nitwiyumva kugira ngo ubu tugire twese inyungu ni uko tugomba kumenya yuko twese turi biremwamuntu twese tukeneye amahoro icyumva akeneye ni ugukeneye kubaho neza uri umuntu w'Imana umukristo ugomba kumenya yuko n'umugenzi wawe arabukeneye noneho mukashaka ukuntu mwakora hamwe mukumvikana noneho ibintu byose bikaba neza naho niba abantu barakushoboye niba batashaka kubaho n'abandi bakakomeza gushaka inyungu zabo bo benyine ni ukuvuga yuko wagwa amahoro tutazagagira ubwangu bwawe ni ukuvuga nyine abantu bagomba guhindura imitima yabo bakahindura imitima bakamenya yuko twese dukeneye kubaho neza muri rusange noneho ibyo dufite byose bikaba ibya twese bikatwakira bikatusaba kugira ngo tubeho neza hate kuba abantu bo gushaka kubikora ibyabo by'igihe ikibazo ni ukubera nyine babishaka ku kahato noneho bakazana intambara byari byiza bakumvikana n'abayobozi b'ikihugu bakasinya za konvansiyo noneho bakareba ubukungu twabukoresha ute none kugira ngo abantu bose babugire n'inyungu abantu bakabaho neza.
Padiri Yuvenari Ndimubanzi ni padiri wo muri diocese ya Goma akaba na padiri mukuru wa paruwasi ya Matanda. Reka dufate akaruhuko gato ya padiri ugume kuri telefoni hanyuma mukanya turagaruka twakira na Habakubaho Norbert.
Ikira hirya ariko mata niki winyegera ariko abanyabwo ngire ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduhibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaki
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola
Kombo taxi ikiganiro cyangwa se umukino utegurwa na La Benevolencia tubagezaho buri wa gatandatu saa 12 z'umugoroba ntimuzacikwe rero ku munsi w'ejo ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema aho turimo kuganira ahanini ku ruzinduko rwa Papa Francisco yasoje muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo akaba yahavuye yerekeza muri Sudani y'Epfo aho azamara iminsi ibiri muri Kongo Papa Francisco yabonanye n'abantu b'ingeri nyinshi barimo abanyapolitike abadiplomate abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta abakorewe ihoterwa bitewe n'intambara z'urudaca muri icyo gihugu impunzi n'abakuwe mu byabo urubyiruko ndetse n'abihaye imana inyigisho ze zari zifite insanganyamatsiko ishingiye ku bumwe n'amahoro kuri telefoni turi kumwe n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Norberi haba kubaho wirwe neza
Ereneza Edi
uri hehe
undi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge ni wa Buyoga
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ku butumwa bwa papa yageneye abakristo n'abandi batuye akarere k'ibiyaga bigari
dushimire papa uruzinduko yagiriye muri Kongo kandi tunamushimire ku nsanganyamatsiko yaje atuzaniye muri make nko muri Afurika cyangwa se n'isi yose amahoro ni umwe kandi n'umusingi w'iterambere ariko se nanone nkabaza padiri nti murabona yenda nkuko wenda imyigaragambyo wenda naba wenda ni nk'imyigaragambyo wenda iba mwakira gihugu ayivugaho iki ese buriya bwicanyi biri gukorerwa bari abantu tuvuge ko buzahagarara babazira uko bavutse.
Urakoze cyane Norberi kubaho Padri Juvenal. Norberi arasa nkubaza ese ubutumwa bwa papa koko buzatuma ibibazo bimaze iminsi muri Kongo bihagarara birimo imyigaragambyo itandukanye ndetse n'intambara z'urudaca mu bice bitandukanye by'igihugu.
Koko tuwose amaze kubivuga birashoboka kubera abantu bakiri ijambo ry'Imana tukamenya yuko twese turi biremwa mu nzu twese tuba tugomba kwakira nyine ubwo butumwa bwa papa. Hari izo ntambara biri kumvikana yuko ni abantu runaka bari gushaka inyungu zabo noneho kugira ngo abantu ntibashyire hamwe ntibareze icyo tukeneye twese. Twese abantu bose dukeneye kubaho neza kureka kukaba mu mahoro ni kubera nyine niyo migaragambyo ibamo kenshi kenshi iba ituruka ku nyungu z'abantu bari gushaka inyungu zabo ariko nyine na niyo mpamvu ingaruka zibandi kubera nyine abantu bakora imigaragambyo n'inyuma yabyo hari abantu bari kubishyira bashyigikiye inyungu zabo kabari batera imbere ariko nyine bakihisha mu myigaragambyo bari kuvuga yuko dukeneye ibi n'ibi kandi muri byose muri rusange n'inyungu zabo ku bwite bari gushaka ngo zibite imbere.
Hanyuma padiri wenda akabazo nabaza mwebwe murimo murakora uruhare rwanyu rwo gukangurira abakristu no kuberekeza mu nzira y'amahoro, inzira yo kubabarira, inzira y'imbabazi, ariko nanone hari urundi ruhande rurimo abanyapolitike n'abandi wenda bashobora kuba bafite inyungu muri izo mvururu nk'uko ubivuga. Icyo gihe mwebwe mukora iki kugira ngo urwo ruhande narwo murwiyegereze mubumvise akamaro ko kubaho mu mahoro?
Ubutumwa bwa kiliziya ni kwamamaza inzira nziza ku bantu bose kandi namwe uwo mwabo ba politike harimo bamwe bita ariko nabona ni abakristu ariko nyine iyo umuntu atashaka guhinduka atashaka guhindura umutima we kiliziya nta mbunda nta bisabwa dufite byo kubira umuntu ngo nitakore ikintu kimwe turakutegeka ukuntu kuca izo ni ibintu bituma bituruka kuri konsiyansi ya buri muntu wese. Konsiyansi y'umuntu niyo igomba kumwereka yuko ibi bintu byo nkora bitari byiza, noneho yamenye ko bitari byiza akahinduka imigambi ye mibi akayireka akakurikiza imigambi myiza kuko konsiyansi yacu itubwira nubwo naniko umurimo wa kiliziya wo kwigisha abantu kugira ngo bamenye ibintu bibi abireke ibintu byiza aribyo bikorwa. Naho nyine niba abantu batashaka guhindura imitima yabo niba batabashaka kwakira ijambo ry'Imana cyangwa bakaba banihisha mu ijambo ry'Imana bakavuga ngo ni abakristu kandi bari gushaka izindi nyungu zabo zijyanye nk'amahoro atanazayabona bwangu bwabo. Ariko n'ubundi kiliziya icyo dukoresha ni gusoma ivanjiri tugakora nyine za kampani d'evangelizasiyo ubyakiriye neza akahinduka utashaka kwakira iryo jambo ry'Imana kiliziya nta prize dufite izavuga ngo noneho ngo arengukure kino kihano.
Murakoze cyane Padri Juvenal ndi mubanzi kuri telefoni. Dufite undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika Bruce Pascal Niyongira wiriwe neza. Uri hehe?
Ni Kigali.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa?
Ngewe ku bijyanye n'uruzinduko rwa papa ndabishimira cyane kuko papa yaje akenewe kuko muri Kongo iyo urebye ibibazo byari bihari zishingiye ku moko na n'umu kandi bigihari intambara zidashira imitwe idashira byari ngombwa ko papa nawo aza agahosha icyo bita keta nk'umwuka mubi kugira ngo twese n'ubuyobozi nabwo bugira ikintu bwikanguraho mu byo ruvuga cyangwa se mu bakora no mu magambo bavuga batangaza muri rubanda mu baturage kwanganisha ibihugu kwanganisha abantu ku bandi ese gasanga papa ibyo yavuze koko amajambo yamwe narayumvishe n'abasesenguzi narayumvishe ibyo bagendaga bavuga kuri urwo ruzinduko ugasanga koko papa ibyo yavugaga kwari ugukebura abayobozi cyane cyane aba Kongo kuko iyo urebye ku ruhande rwa Kongo abayobozi benshi bafite n'abaturage bafite igisa naho banganisha abaturage bavuga ati iki gihugu ticyange ura ni umuntu mubi aratugambanira kandi ugasanga twese nta naho bihuriye ariko papa kuba yaraje muri Kongo byari byiza cyane kuko ibyo yavuze koko yakebuye abayobozi keretse nibatumva ibyo papa yaba yarababwiye cyangwa yarabatangarije ariko iyo wumvishe mu magambo yagiye avuga kabisa usanga byari ibintu byiza kuba papa yaraje mu bihugu birimo amakimbirane n'imyigaragambyo kugira ngo nawo ashyireho ake kugira ngo arebe ko byibura hari icyakorwa rero uruzinduko rwa papa ni byiza kuba yarasuye buriya yasuye akarere kose yasuye afurika yose kandi byavuze ndizera ko byageze n'ahandi hantu ku isi hose hari ibintu by'imyigaragambyo n'intambara zidashira nicyo navuga ku bijyanye n'uruzinduko rwa papa murakoze
hari ikibazo ufitiye padiri ndi mubanzi
nta kindi kibazo tuyifite
urakoze cyane padiri hari icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo bya Bruce mbere yuko mfata abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika
n'ubundi kuko uyu muvandimwe amaze kubivuga mu abantu nyine bagomba kuganira abantu abayobozi bafanira bakira ubwo butumwa bwa papa n'abantu bose abayobozi n'abahasi bose bose nitugakira neza ikumva amahoro araturagira amahoro muri Kongo n'ibyo byose biyagabiga bigari
urakoze cyane padiri Yuvenari ndi mubanzi kuri telefone dufite Cyril Wirwenes uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ikibazo cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa
ndahera ku gitekerezo hanyuma nyimanze kubaza ikibazo
yego
umushumba wa kiliziya gatolika ku isi gusukura rase Kongo yarabazaniye nk'uko na ubwe yari ni amahoro abifuriza nk'uko na ubwe yabitangaje mu ijambo rye ariko kandi iyo urebye ikintu cyitwa amahoro noneho no kuri iyi si muri rusange amahoro ni makeya kuko akenshi niyo umuntu avuga yuko abuzwa amahoro n'abandi na ubwe kugira ngo yihe amahoro usanga ari ikibazo usanga umuntu aho arahangayitse mu bintu binyuranye ariko nyagasanye niwe wenyine ugomba kuduha amahoro hanyuma ikibazo nagira ngo mbaze uwo musaseredoti ni ku bijyanye n'uruhare rw'abihaye imana ubutumwa babwakiriye bate nk'abihaye imana kuko yagiye asura yagiye aganira n'ingeri zinyuranye impunzi abihaye imana ndetse n'abanyapolitiki ndavuga dusobanuye ku ruhare rw'abihaye imana uko bakiriye ubwo butumwa ese niba hari igishya babona bakiriye mu butumwa umushumba wa kiliziya gatolika ku isi yaba yarabagejejeho hari aho ngaho mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo hanyuma ijwi rye kuri radiyo ntabwo turi kumwumva neza si nk'aho yegera telefone yongerejwe ntabwo turi kumwumva neza murakoze cyane
urakoze cyane Cyril padiri gerageza telefone uyegereze umunwa wawe kugira ngo abantu bakumve neza hanyuma ugerageze usubize icyo kibazo cya Cyril uri mu Rwanda
kubihaye imana papa ari kutwereka yuko tugomba kuba abantu bo gutanga amahoro kukwigisha ukuri kukangura abantu kugarukira imana tukamenya yuko nyine nk'amahoro aturuka
kubabarira babarirana hanyuma akaturuka mu kubaka imiryango mbanyine ko imiryango yacu ikeneye kubabarirana tukatanga amahoro kubera imiryango myinshi iri kubomu iri gusenyuka kubera ikibazo cyo kutababarirana hanyuma tukanababantu bo kwigisha bo kutanga ubwo butumwa ku bantu bose kandi na niyo nshinga ijambo ry'Imana ry'ivanjiri ibyo papa ari kudusaba twese gukangurira abantu yuko bagomba kugarukira Imana bakababarirana mu miryango kandi twese tukaba abatumwa b'amahoro n'umutumwa w'amahoro kandi kuva ngo ntari ukuvuga ni umurimo w'abasaseridoti bo benyine ariko ni bw'umuntu wese yaba umukristo yaba umuntu wose hatuye twese tuba tukeneye amahoro ni kuva nuko twese turi intumwa zo gutanga amahoro kuri bagenzi bacu niba hari byagize ikibazo twese tukababarirana ukaba umuntu wo kwakira imbabazi ukaba n'umuntu wo gutanga imbabazi kubera rero n'ubundi n'abantu batashaka kubabarira bagenzi babo niyo mpamvu rero papa ari kutwereka yuko tugomba kuba abantu bo kwakira imbabazi kandi tukanaba n'abantu bo gutanga imbabazi ku bandi hagize ikibazo
hanyuma se padiri umuntu yakwibaza mugiye murimo kugerageza gushyira mu bikorwa izo nyigisho za papa ahanini asaba ko habaho imbabazi asabira ibihugu amahoro kenshi ugasanga ibyo bintu abo mubisaba ahanini nubwo ari abaturage ariko n'abanyapolitike barimo icyo gihe nk'abantu bashobora kuvuga ko murimo kwivanga muri politike mubabwire iki
ubandi ni abantu bavuga ngo ni ukwivanga muri politike ni abantu baba bari gushaka inyungu zabo batashaka nk'abantu bababwire ukuri nubwo batashaka kuzimya ukuri kugira ngo bakomeze kubangamira abantu bate kumenya ibyo bakeneye naho kiliziya muri doctrine sociale yayo tugomba kwigisha abantu kubaho neza kandi kubaho neza umutekano mu bw'abantu bose iyo kiliziya cyangwa abihaye Imana bari kuvuga kuri ayo magambo baga bari kwereka yuko nyine Yezu yaje kuturokora twese tugiye no kubireba mu bikorwa bye ibitangaza byo yakoraga twakuri kugira ngo abantu babeho neza
urakoze cyane
abanyapolitike abanyapolitike bashaka kuvuga ngo kiliziya iri kwivanga mu magambo gakiza bwa politike kandi itabikeneye n'abantu nyine babaga bari gushaka inyungu zabo bari gushaka kujyanira abandi
ariko ni kenshi kiliziya yishinjwa kugira uruhare muri politike wenda mwebwe ntimubikora ariko hari abantu baba bafite izo mpungenge mwazi bamara gute
nyine muri ushingiye kuri doctrine sociale de l'église hari abantu nyine bakuriye imbere bo abantu ba leta baba bakeneye bakaba banama noneho nyine bakabayobora kandi mizi neza kenshi kiliziya yako ya Congo ikora ibintu byinshi kuri ifasha abantu ba leta noneho ibibazo bimwe bigakemuka ariko iyo hari umuntu ukeneye uri mu nyungu ze naho banamubwira kenshi ni wowe atuma umutekano cyangwa akatera ibindi bitekerezo noneho kibashire hamwe
urakoze cyane padiri guma ku murongo reka twakire na n'uwitwa umusaza wiriwe neza wiriwe witwa umusaza uranyumva ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefone ariko uri hehe
ndi mu Rwanda mu majyaruguru mu ntara y'amajyaruguru kare ka Gicumbi mu murenge wa Bwisige
ikibazo cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa
mbere na mbere ndashimira umutumirwa ko abatumirwa kuba bari kutubwira byinshi byiza byerekeye uruzinduko rwa papa ariko nkaba mfite n'ikibazo nayo cy'amatsiko nakwibariza nk'abatumirwa none papa afite ijambo rye ku buryo yabwira abateza umutekano umujyi cyangwa abaturage badakunda amahoro kuyagira afite ijambo rye afite imbaraga ki kuje bakumva ibyo babwira kuko usanga benshi bateza amahoro bateza umutekano muke babatishuza ko iwabo bajyaga umutekano muke bateza umutekano muke ahandi ugasanga niwabo ntibifuza ko wahagera none papa afite imbaraga zingana iki ku buryo yabwiza naho ngaho bayitera bakagwa kuyitera bwoba buzabanda amahoro afite imbaraga zingana iki ku buryo bakumva ibyo babwira.
Urakoze umusaza Padiri Ndimubanzi.
Karabin.
Icyo kibazo ese imbaraga papa afite zo kuba yatuma ibintu bihinduka mu gihugu amahoro akagaruka zingana gute?
Papa ni kubera ni data wa twese. Kababanze bose twatusabye kumwumvira. Niba tubira nyine turi kuyumva ko niko papa ni data wa twese. Niko agomba kutusabye agomba kutuhana nyine umubyeyi abana bagomba kumvira ababyeyi babo naho kuvuga ngo papa ndetse afite imbaraga kize kubabuza n'ijambo tujya afite nyine iryo jambo rikurikize umuntu rikurikiza ukumva nyine inanga mutima yawe conscience yawe ikakwereka yuko ibyo uri gukora atari byiza noneho ukahindura ibikorwa byawe bibi ukatangira gukora ibikorwa byiza niyo mpamvu papa nka data wa twese aje kutusura aje kunutuma umuhanyi kubana abantu bose kubagira inama yuko ibikorwa nk'ibi bitari byiza noneho n'ubundi akanaba nk'umuvugizi wacu kuriya tuziriya biriya bihugu bikize bitera intambara bishyigikira intambara kubereka yuko ibyo bakora bitari byiza bakabyumva nibabyumva turashimira Imana ariko hari imikire banatenguha bakatenguha papa ashaka kuri byabo kubera papa nta kamunda afite ntacyo afite ni ukukoresha ijambo ry'Imana ni ukuvugisha ukuri akatugira twese inama wo kwakira iyo nkuru nziza akayakira abantu bakahinduka batashaka kuhinduka rero nyine ukabita batengushe.
Urakoze cyane Padiri Ndimubanzi. Reka dufate na Eustache niyo buhungiro wiriwe neza. Gerageza uzamurijwe ryawe uri hehe?
Gende ukiyembora mu gihugu cy'Uburundi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo ku ruzinduko rwa papa?
Ese nakaga kubaza ku ijambo papa yashyikirije muri Congo. Yashyikirije ijambo avuga ati ibihugu byo byarutura n'ibikura amaboko muri Congo cyane cyane ko hariyo ubutare bwinshi rero ikintu na kenshi rero bisigura kubiteza umutekano muke kugira ngo bize bishikumbure ry'amabuye y'agaciro yo bari muri Congo cyangwa no mu bindi bice bya Afurika. Rero papa yaravuze ngo nibareke Congo cyangwa Afurika muri rusange yigenge bayikore ko amaboko bareke kudogora baraza bateza umutekano muke bacikumbura yaravuze ko atari ikirombo cyo gucukuramo inzahabu cyangwa ubundi butare none n'ibyari ibihugu by'amahanga bizova kuri Afurika bikabiha amahoro ikitunganira itakazoza kayo icyo ni cyo kibazo nari mfite. Murakoze.
Urakoze cyane. I Bujumbura mu Burundi ndabizi ko mufite ikibazo cya FM kutwumva bigorana. Iki kibazo Padiri yari yakigarutseho gatoya, ariko Padiri ku bantu b'i Burundi badukurikira neza, gerageza mu magambo make usubize Eustache, hanyuma nagira ngo nsabe no muri studio bamugumisheho kugira ngo yumve igisubizo cya Padiri Ndimubanzi.
N'ubundi ikibazo kitanda cyubishe neza nyine kuba gifite ikibazo cyo kumvikana neza. Ikibazo kimwe kiye
Eustache uranyuva?
Ndabumva cyane.
Gerageza utomore ikibazo cyawe Padiri kugira ngo waguhe inyisho.
Ego natomore ndavuga ngo ntate yo ni ko yaravuze yuko bokura amaboko muri kazi ka Congo kugira ngo bari kugaragaza ko amabuye agakira naho batera umutekano muke kugira ngo baze bateze intambara hanyuma batware amabuye y'agaciro basahure. Rero yavuge nuko ndabaza ibyari batwereka afite ikigenga abo ibyo bihugu byose byarutura cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nasaba yuko uwazarika kutoyateza umutekano nyine mu bihugu bya Afurika kugira ngo bazira aho amabuye agaciye cyangwa n'ibitoro byabihari nje nabaza.
Urakoze cyane padiri, ngira ngo icyo ustasha ashaka kubaza ese mwumva bishoboka ko ubusabe bwa papa ko ibihugu bikomeye bihagarika gusahura Kongo ndetse no guteza umutekano muke muri icyo gihugu mubona ari ibintu bishoboka, ubwo busabe bwa papa bukaba bwakubahirizwa?
Byashoboka ariko nyine bituruka kuri volonte nyine, abantu babishaka byanashoboka. Niba hari icyo bakeneye nk'uko twabivuze mbere, bakashaka abantu bakaganira bakareba icyo Kongo ifite, bakamenya yuko ubukungu bwa Kongo butari ubukungu bwa Kongo bo benyine ndetse ni ubukungu bwa twese, noneho haba ari icyo bakeneye bakabikora neza, abantu bose bakabigiramo inyungu, abanyekongo n'ibindi bihugu n'ababikeneye n'ubundi, twese bikatugirira inyungu. Na niyo mpamvu Imana yaremye isi ishyiramo ibintu byose ni ukugira ngo twese tubeho neza. Imana atawushaka ngo umuntu umwe ari wahabone abaho neza, twese Imana ishaka ngo tubeho neza. Na niyo mpamvu yaturemye ishyira munsi kugira ngo isi tubeho neza, tubeho tutekura ikintu. Niba hari abantu bagomba gukoresha ikintu runaka, noneho bakaganira ariko batabinyuze mu ntambara. Kubinyuza mu ntambara nyine kurabaka kusahura, noneho abantu bakamena amaraso abandi bakapfa. Naho binyuze banyuze mu nzira y'ukuri, ni kumva abantu ubutumire bwa papa, abantu bagomba kubwakira neza, kandi ni ibintu byanashoboka ariko nyine bituruka ku mutima wa buri muntu wese.
Icyo ushatse kuvuga muri make ni uko uwo mutungo kamere w'igihugu ugomba gukoreshwa neza, ugasaranganywa ku baturage bose batuye igihugu.
Yego. Yeah.
Urakoze. Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma mbere yuko dusoza ikiganiro. Aimable Bakundikize, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Alo?
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe mu masegonda make cyane cyangwa igitekerezo?
Gusa sindi ko ndabumva ikiganiro ko nagikurikirana mugasinumbirije.
Urakoze cyane. Niba utakurikiye ikiganiro nta kibazo, turaza kugishyira kuri internet, mushobora kongera kuza kucyumva mu buryo burambuye ku mbuga nkoranyambaga zacu. Padiri ndi mubanzi mukanya, turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Wavuze byinshi ku butumwa bwa papa, wavuze icyo kiliziya irimo gushyira imbere kugira ngo ejo ha Kongo hazabe heza, umutungo wa Kongo ugire akamaro abaturage batuye Kongo yose, ndetse bigire n'akamaro mu karere muri rusange. Nk'ubutumwa bwa nyuma buturutse kowe nk'umusaseredoti, wowe umukozi w'Imana cyane cyane ukurukije iba muri icyo gihugu cya Kongo, umutekano muke n'ibindi, ubutumwa ku batuye Kongo cyane cyane abakristo intama zanyu, ni ubutumwa ki padiri imbere yuko dusoza?
Ubutumwa bwanjye ni ukwakira neza twese hamwe ubutumwa bwa papa, tukamenya yuko twese tukeneye amahoro. Ko tukeneye amahoro, cya mbere ikibanza tugomba kubabarirana. Niba ari ikibazo cyabaye, abantu bakicara bakababarira, bakaganira bakababarirana, noneho hanyuma tukaba twese abantu bo kubaka amahoro mu miryango yacu aho tutuye twese, tukaba kandi tukanaba abavugizi b'amahoro, tukaba intumwa zo kwamamaza inkuru nziza. Noneho hari ibikomere byo twagize bituruka ku ntambara, twese tukicara tukabyumvikanaho tukababarirana, amahoro akarandama, abantu bakabaho neza.
Padri Yuvenari ndi mubanzi wo muri diocese ya Goma, ukaba na padri mukuru wa paruwasi ya Matanda. Nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Wakoze cyane.
Namwe mwakoze, Imana ibahe umugisha.
Nshimire kandi na injenieri Peter Handley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro. Namwe nshuti bakunzi mwakigizemo uruhare ndabashimiye cyane. Muri studio ya karindwi i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbararika ibindi biganiro by'ijwi rya Amerika. Ciao ciao.
It's the MP record. Dr. Mash production.
Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.